hata wewe kwambie neno zuri. Cause I have been blessed by this love, babe. Moyo wangu uko kwako, heri ya kutafuta. Ona tulipotoka, here we are even closer. Kwa macho yangu haitoshi kukueleza navyohisi mimi mapenzi umenifunza. Ndo maana nimekuita wewe. Mapenzi ndo kipimo na nazidisha leo. I want this to last, baby. Nielewe mwenzio, dhoruba za mapenzi zisituvunje moyo. Forever is with you. Kwani penzi lako huniposa. Kwetu kuwacho mwiko, hivyo ikibidi kuzikana. Kwani mapenzi tukwepa wadui.